This is an MUT Radio podcast.
Hey, man, it is that time again where we give you suka njalo ngolehlanu yabo sikhona umuntu esuke sikulethela yena yabona and suka simfaka kwi hot seat simpendulo you understand literally. It is a Friday mhlaka 1 ku December 2023. Yeah, man, sibuya kamnandi ke. Sibuya ngomiste. Sibuya ngomiste. Hayi, asingambizi ngomiste because we comedian. Asithi the wooden mic winner. Igama lakhe lase stage uMomish, brother. Kunjani?
Hayi, siphilile. Siyaza kunini. Sengithi asingambizi ngomiste. Ngithi hayi bo, ngi-straight nje. Last time I checked those streets.
Kwaphela uyazi ukuthi na abacomedian awafuni ukuba serious. That's serious, you understand? Basule nje ngaso sonke isikhathi bethe na lay back. Hamba kanjani wena?
Angishabi, ngishabi kakhulu. Ngiyajabula ukuba se-MUT, like ngiyaqala se-MUT na ngiyajabula ukuba se-MUT ngaze ngangena ngomsakazo.
Bakulindeleke wangena ngomsakazo kuphela.
Cha nje ukuthi ngingangena nje sengize emsakazweni bese abanye basebenza kanzima ukuze baqualify ukungena.
Yeah.
Mina ngiqhamuka nje ngomsakazo.
Waqualify ngomsakazo.
Cabanga mfethu.
Hayi ngaliya.
Hayi ngalina mfethu. Yo le process yende ukuthi we apply say oh uyalinda hayi. Wena nje ngingena ngopotsha shibilika ngena ngomoya.
So waze ema office ke kona abafunda bangazi la ema office la ukhona. Wena so uyazi.
Basafunda bangena ema office.
Basafunda
sakulwela. Hey nama hey. Awukuzala umbethi wafethu. Abantu abahlala abanye babhala amasapho manje. Bayalo balela kuba se office mina. Nase ngikhola ngoba uMomishi nje.
Se ukhona.
Ngoba uMomishi sengiphakathi.
There is a Momishi on its own to get it kanje. Efethu tell us man bakhona abantu abafuna ukwazi ukuthi nama sikhuluma ngoMomishi siyambona lapha na kuma wooden mic. Wooden mic winner. Ungene kanjani? Maybe asiqale lapho ungene kanjani wooden mic.
Yebo nje bangiyela. Kodwa manje siyashibilika uzalo umbethe.
Ungena kanjani lapha?
Uma wooden mic.
Yeah.
Okay, so I've been doing stand-up comedy, I think I started in 2014.
Yeah.
June. So, Edepen, Utafu, Uti, Uwazu, Tula, Iplatform, Zokfaga, UTV, Yabo.
Yes, yes.
So, from other comedians, I said, and I'm a total inspiration. Because I'm a comedian, I said, I'm my idols before.
Yeah.
So, I was like, hey, I was in those years, I mean, at the time, I'm a total recognition, Yabo.
Yeah.
And then, Gaya, and they liked me. I'm going to get a DSTV advert, ka trend ngavotelwa by the way bengifunde DUT
yeah
so ngifunde khona DUT namashanda se DUT now ang supporter because I was always performing comedy DUT
yes
so ngawina ku then mic 2017
yeah
luckily kwakhona ishow ekhona ukuthi umzansi comedy nights ngangena through ukuthi ngwine kuma idols ngahlekisa ngahlekisa so kwaloyi kwanda nje kwanda so last month ama idols abevala bekuy farewell so basebiza abantu abake bawina to come and do that one song kanye yasivayile sikubantu abake bazivotela but it's just a challenge so just so publicize yabo mina kahle yile umuntu lo obizwayo azobhedi
a strategy
mangabhedanga kuyakhala so hey imcimba ubhedile ngoba nomfisa akabhedanga
na ngithi bufana ngibize ngo mist bengizokubiza kanjani ngo mist
umiso bhedanga exactly so the message kuseni ithi ha yangibuyele kweni uyabhedi yajabulela mina uzivela umsebenzi wami ukubhedi la
yeah
not offended
why qome kanjani kanti
bangibhedi
how manje pho why efuna kuwalela ukuthi uyabhedi
it says ngiyabhedi manje
shothi ubani kobhedayo manje
yole bhedi qome selele sengiyithelele
uthi yena akasafuni manje ke buyele kuwe
uthi ngiyabuye lapha ngibengambuzaka
manje awuhetheke
yeah it's ngihetho ukuthi ngiyabhedi yona ayizolwathe ngibishow we always on shows siyobheda mfethu mina ngithengiyifisa abantu bahle besaba ukubheda mina ngihlezi ngifisa ngathi cha nkosi ngathi ngingabheda
sinomomishi in studio ladies and gentlemen so lokhu sinibheka nalapha ku WhatsApp 0681608832 umaze lapho umomishi and iphi umomishi wakhe wayishaya umomishi. Yes, I'm going to punchline. So tell us, when Umomisho come up, Umomisho says in Bonagu TV, Kona Banda Banga Maz, Umomisho would tell Uvela Pigatigal.
Okay, I've a long ma, I will. So ngase ama still ngokuzalo.
Yeah.
Ubaba noma baba siyama still. Lami ngikhona ama still. Comedy. Bengwathanda amahlaya yabo ngiyintwana nje bethu ngiwathanda amahlaya ngiba enjoy yabo.
Yeah.
Yina ngathi ngiyandenya khalela nami ngena ku comedy yabo.
Yes.
And then with the research that I did kwavela ukuthi if ngifuna ukuba comedian kahle ama starts with stand up comedy.
Mm.
Because stand up comedy kunikeza opportunity ukuthi uba understand abantu bafunde abantu uyazi ukuthi mangithi bazohleka mangithi ngebahleka.
Yes, yes.
So that's why I do stand up comedy. That is ezinye izinto ngiyazenza, like I can act, I can do whatever, but nginomgogodla ukuthi background yami stand up, ngiyazi ukuthi if ngisho kanje bazoresponda kanje.
Bathini ekhaya, bathini ekhaya uma uthi wena ufuna ukubheda nje.
Babengathandisisi ekhaya because I was studying my IT at the same time ngapha ngenza comedy.
Yeah.
And the thing, I was very funny, yabo.
Yeah.
Kakhulu, ngangisamncane. I started comedy at the age of 19.
Uh-huh.
I was very funny, and I was performing all over the country. Go Limpopo, go Goli. Like, ufikelise la, bangithatha kuthi hayi manje nalapha ngalulu. So, the first like, ish. In fact, I was starting to lag academically because ngala ngiyibona imali.
Yes, yes.
Manje yangena manje. So, they were supporting, but they were not like encouraging me ngalento ukuthi hey lento ngathi uzowenza uphazamiseke
thina ubaba uthe ufuna ukuhlekisa nje
akucela nje ngoba naze ngihlekile
wabona sehlekisa
ake ngicela ngumuntu wabona naze ngihlekisa sengivela ku TV sengivela ku Pupu
ehe
kuthi samnandi sekuvela mina athawu bahle kodwa bangikhuza hayi lenza bahle bahle ayo tenza
bahleka bebuye bekhuza
bahleka bangikhuza bahleka songikhuza
yeah abazali bajalo ke fethu. So waqala ke comedy fethu, and I know ukuthi na amanye ama comedian men enza kahle, you understand, and futhi what I have realized ngama comedian ukuthi na fundile. Yabona njengoba wenze IT nje, it's one of the things that is enkulu, but what's uthena, let me pursue more on ilokhuzana i-talent lam le comedy. Uyiqale kanjani umuntu lo muntu oshilo ukuthi yazi ukuthini lo muntu kahle kahle who inspired me ukuthi na ngingene kwa comedy?
Well, it yami inkinga ngangazi ngangawazi ngangana relationship with local comedians.
Yeah
ngangumuntu nje oyifundela amahlaya ubukela amahlaya, and angangithanda uJim Carrey yabo.
Yeah.
But I didn't know how to do it. And I life story. I was so inspired. I was so inspired. And then he made it.
Yeah,
so I was
yeah.
so inspired. I was like, yeah, I'm going to shoot it. I'm going to shoot it. I was having a bit of a same and tissue in him busy. Some to do, so Paula. A kiss your stage, that's a great, a pit a car, a bit of a pit of a wheel. So,
when you figure
out as a comedian, look carefully, Sangela, Tata, Maslow, 3 or 4, Basley, Bacon, Bazo Balisa, but not because it was over Balis.
Yini kahle kahle ngosonkondlo into yokubalisa le into mhlambe bakhele phekwayo ukuthi na uma usonkondlo nje akufanele ubhale inkondlo
ekunzima usonkondlo
ngoba bayakhala
ngithi ngisho happy ufika fika naye kusho kade jabulile somone stage useyakhala hafathi kodwa sekhamba kahle nje bahlezi befuna
ukukhala. And I know ukuthi na yeah uJim Carrey uxoxa story sakhe ukuthi waqala kahle kudabukisa kunzima
bayeshizila mfethu, and then waba nefeed ukuthi uzopopa wayibhayela i-check cholesterol sakhe kuthiwa wayibhayela i-check angaze wayibeka kuphi, and lo check wayithola I think on his first movie yabo. So i-story sakhe is very inspiring, so ngas like eish nami ngathi ngayenza kancane kancane ngicela ngibhopile. So one day ke
I'm sure ubophuphula ke esikoleni bophuphula
eduty
esikoleni
a high school. I was known for math in high school. Imagine, oh. I was popular for math. I was not, I was not the clown in class clown. I was the clown in energy, bro.
Oh, unedi. Okay.
I was the guy who was upon me. So she answered a rise, and then wrong. Oh,
got your backwards. Got him met to a shy.
He met. Love
to the IT was in met footy plus was not better. You can an up, Zonkele Zin.
He mommies.
So tell me, man. Ilokuzane yakho yokuqala igigi yakho yokuqala like uthi uyabizwa ke ukhona maybe ukhona kwi poster. How was it the feeling of ukwazi ukuthi yazi ukuthini I'm gonna be a stage ending ikhona futhi kwi poster. Uyeke ku many more. Yeah, ku many more. Asikhulume ngale ukhona kwi poster for the first time.
For the first time ngicela ungaqala ngale uqala ngale yokuqala.
Okay, yes.
Uqala ngave as you press frustrated ngale ingoma Eminem lose yourself.
Yeah,
you have one chance. You don't have to blow it. Ngakuyishwa simpheshembe. There were two cousins of mine ababezong support abo.
Mhm.
Ngangena stage angeza ngeza ngeza ngeza. Into eyenzeka ngabona bengasahlika abantu kuhleka ukhazini mama u2 ngathi seyiphele yona ke amahlaka manje yoyoyo ngaphuma esteji ngabonga but ngabonga ngoku ukuthi kwakukhona bona cause kwase hleka bona bona aluze uhleko lokusupport uhleko lesupport akulona uhleko
lolu liphoqiwe
sekuthula wonke umuntu umnyama but ngiyabeza ukuthi uhleko lasekhaya ke lolu ngabonga ngaphuma washaya izandla. First time you go poster, I think I go poster. Yeah, I go to some pressure, but the poster we comedy out to get before we poster. It takes time when we prove.
You build your profile.
Yeah, something that is took me like 3 or 4 months.
Yeah,
we to get a good poster comedy. But I'm saying very saying new showcase. I'm saying Zaz. Mean we to get a series.
Yeah.
But I'm saying Kunzi.
Yeah.
Now we to I'm going to cut it. Like. I don't shy away from my opportunities to perform in among things.
Nice.
Leon DS is a craft jam, I'm going to say this again.
Yeah, yeah. So, Usim to a shame, but we are not vule like the platform, le was up in the foot to now. Let me go to my idol.
Shame, we appeal.
We shame. Shembe is the way. MUT Radio, Shembe and All the Futures. Kuluma no momish, uzo sezeli momish. Kutu kamugesene momish la payana kwi TV. And futhi uyangena futhi. Ngena nge momish enkulu. Wenzi metu, wazi wange metu, pindu wenzi IT. Upendu zo wenzi komedi. Momish enkulu leo wafetu. So tell me, man, ukutena, where do you see yourself now? As now njangobu su kulile. Sisi bonile fit, I don't wanna lie. Reason why we did approach you on your social media. Media pages, which we have been following umsebenzi wakho. I'm somebody who is ohambayo amashows amaningi. Kuthi angibonakali, yabo? Yeah, ngibonakali isikhathi esiningi. But reason why we approach you on your socials ukuthi na we have been seeing umsebenzi wakho ukuthi na wenza kahle. Like, where do you see yourself now as a comedian? Right? Or an IT technician? I don't know.
Na IT I'm still studying masters. What young means boy, yo.
Ayi bafethu ngeke. Ngicela ukuvala ulokhoza background music kwami. Ngifuna iphinda lento ayishilo. Ngifuna khona into ayishilo ecabanga ukuthi sonke yasethusa. Wenza ini?
I'm doing my master's degree in IT.
Ayi bafethu. Lo mthetho lona wenza kakhulu. Masters?
Yes. Eh yangisa kodwa ngisaba nokusho futhi. Ungayimemezi le nto le.
Ah, bafethu, I get. Asimshayele izandla, sithi clap the hands. Yes, phela sikunike no. Awenza kakhulu momishi fethu. So, in a comedy now, where do you see yourself?
In comedy, ish, bethi ngiyibona ngine TV show, bro. Ngifaka ama. Oh, at Duty, by the way, we started something called Duty Comedy Society.
Yeah.
What do we do there? See, nigga, but I'm from a comedy platform.
Yeah.
I'm a comedian. I said, we came to come and test their new material.
Yeah.
So, in the end, I would sing uplift about, you know, collaborators, comedians, seven sons, keep our craft, irritable. So, yeah, I feel so we bought some other time in a show on TV.
Yeah.
And giving people the platform with Bashar and, do shows, travel, but I think it's not cool to perform. Yeah. If I can perform on bigger stages or bigger platforms, I'd be very happy. Because it's very fulfilling. I'm not sure if I'm wrong, but I'm not sure if I'm wrong. People are going through a lot.
Uma bengahleki?
hayi mabe ngahle ifethu enje ngoba ngimancenga fethu bafisilani yabancenga noma lenkuqe phansi bafethu anhle kwakwenzeka ngisejozi yaphefoma then ngasho joke manje bangahle
yeah
athi ayincane ngoba kuyona yami ya David Kau ebahleka kakhulu bahleka kakhulu abantu
kwakuba the strategy. So who inspires you njengamanje la kwi comedy?
Jimmy, call him to Jimmy Banya. Jim Carr. He's a smart jokes. He does punchlines.
Mm-hmm.
And I love me and the background just say university. So you come in against the university. So if NPC, I always expect mangas a masha, I always think of a academics. Yeah. I don't do ama jokes. Slapa up here like lapin, this kind of thing.
Yeah.
He's casting over my jokes. I'm standing with the academics.
He is a nerdy comedian, ladies and gentlemen. Shawo Masters, you love to log. I'm touching and Shawo Masters, you love to go IT. So, man, tell me, right? You want to see yourself in bigger stages now?
Yeah, I want to. If it's going to be even better if I'm able to travel all over the world.
Yeah.
Tour, Europe, So my corner was with some manage Angus Peshe, Snubber School Media.
Oh, thing management.
As easy, don't see Ugans and our zonk as an artist. Nine, Nicole's young years. But I would really love to perform on bigger stages and have my TV show. Jay, just play with my creativity on bigger stages.
Yeah. Utina Ugo Sasale too. Utena ngila e waterfront residence. Yase mango suchu. I'm listening to the show. Utena ngaitandi energy yako o shuchu show mina ngila pok. Useti ena sakali sambel sa kumomish as shyly joke yot. Alright, that's with the nang enye. Nangu ketan zungu. Utena ngila e chopek. My brother ngilung selela uguya ekaya. As teleni e chokige kumomish.
Masebe funi choke yot, man. I'm not choke yot. I'm not choke out date something. I'm not choke out. And something.
Uthi namajoke amaningi ke but ngicabanga ukuthi uzomshayela leyo. Ungamshayela leyo mase siyahleka la e-studio wena kuzobushaya ngazobushaya lapho uzobushaya izandla.
Usenze isandla sodwa.
Nangu la ubani lo uPhilani Gumede uthi na ngila e-Springfield. Okay, uthi usebenza kaMcDonald's. Ulalela emsebenzini Philani. Uthi na asiceleni uMomishi ngiyamlandela lapha yana ku Facebook. Kona lezi tahleze ibhala lapha ku Facebook. Cela ngibuzela yena ukuthi na izinto akayicabangayo noma izinto asuka izibona ngaleso sikhathi. Okay.
Zayicabanga.
Asiphendule nako umbuzo ke maybe ke singashayela ne joke.
Ndimse isikhathi izinto engicabanga. Mawu comedian. Okay, uyahlekisa lezo zinto oyibonayo kodwa isikhathi esiningi.
Yeah.
Uyayicaba izinto izinto esiyenze umqondo nakho owenza ngazi amajokes kha esiningi
yini edingakalayo kwi comedy like yiphi into that qualifies someone ukuthi abe a comedian
for me mawuhlekisa mfethu
mawuhlekisa
mawukwazi ukukhuluma nabantu abahlukahlukene
yeah
abakwazi abangakwazi kade uperform ejail izolo sazo perform esontweni sazo perform eclubini sazo perform eDUT noma eMUT if ukwazi ukuhlekisa abantu
bahlekise qhubeka
yeah
there is a MUT radio sikhuluma no Momishi sesiyayivala ke iMomishi yanamhlanje ngicabanga ukuthi na ngizoba nefeature ngizoyibiza ngeMomishi njalo nje on a Friday mhlambe igama lakhe ulicopyrightile sizombuza ke ukuthi na singalisebenzisani igama lakhe bafuna ijoke abantu but before i joke maybe asithole ukuthi sizithola kanjani inkundla zokuxhumana and also ithini gig guide
Mommy's comedian.
Yeah.
Mommy's comedian on Facebook, on Twitter, on Instagram.
Mommy's comedian, Facebook, Twitter, and Instagram. I need to Twitter so busy on X.
Yeah, X.
What the X ya kitena ngengi buye legoen.
I'm a serious
because when we masters and we comedian.
I have which is which.
I think about it. Banglalele, Kavangi monitor yaming, Chenutan and Jenga Manja Bantabas Lalele, 6,734. Yeah, Bantabas Lalele, Jenga Manja, and I monitor young Chen.
So, in this case, Sanga.
Yeah.
In this case, Sanga.
I don't know.
love Jesus. He's my role model.
Yeah.
And I love making jokes about Jesus.
Yeah.
Yes, in that.
Yeah.
But I'm going to think about it. We are going to all the things like that.
Oh.
Easy.
Yeah.
Because he's a very nice person. So I love him. I love him. But see,
I'm going to go to the person.
Sazi indodana sicela abadala
sicela abadala abala ekhaya
sicela abadala abala ekhaya so songene zulu
ehe
enyinto ngo Jesu Jesus seems like he was a very cool guy, he was a very nice guy, bathanda abantu bese kwathi serious u Jesu fethu even amanzi umnika wona waphendule wayeni kwahlezi kumnandi
yake kho serious umuntu.
So he was very chilled. Chocolate la ilanga fetwa wage wapuza bemkhuza bafuna kuthiwa musungumini yashumela kusasa. So sifanele kube ngasebule indlela sihamba laphezulu kwamanzi sihamba yonke indawo mfethu.
Ukuphila.
Bible bro. And yazi into engijabulisa kakhulu mina ngoJesus since nami ngibe ngiyishayele makushisa.
Yeah.
UJesus masifike ezulwini.
Yeah.
Uthi ungena nje siqheke isiqebhodle lamba uDumisa. I'm sure and geography.
Yeah.
It's the higher cold, the coldest becomes. Beer so fit uba dampo. So I love the story of Jesus. It inspires me. Now Shembe is not bad. You know, it's not bad. I love Shembe as well. But I got son to angana Shembe. I guess he was a why son to angum kebel. That's why I told the aunt.
Why?
I'm an ali son.
Okay.
Ladies and gentlemen,
ukho uMomish the comedian yamthola ku Facebook, ukhona ku Twitter, ukhona futhi ku Instagram @MomishComedian. Siyazi ukuthi yena it's a wooden mic winner lapha nama SA Idol. Siyabonga fethu kakhulu.
Bonga mina.
Sibonga kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.